Oh, ukuba we hena wena unguthixo ulilanga lokulunga ungumdala wezinsuku ulinyakhe lemihla ungulowo nobungqongqose ungulowo wabakhona umhlaba ungekabikho wawuse ukhona wena wawunguye uthixo wawunguye usomandla wawunguye owehleli umhlaba ungekabikho ukuba we